low, in low.
Here's another one.
In low, in low.
Touch,
in
low, touch,
in low. Na jinene pesa sa kibonge. Na hauna zoni pa kwa nini nikonde. Walai, acha one donge. Na vyo penana hatuna mawende. Penzi unalo nipa la kisurutani. Kuna muda na isi niko peponi. Kumbe niko duniani. Waniparazi na zazidi kifani. Na kupandisha na ukuanzia leo. Kubwa nalo nipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimeo. Ukinita naitika jana na leo mailo. Atupanani kama fungu ya nyanya. Mimi na baby wangu tunapendana. Lil over tuna mambo ya drama. Hadi tunaanza fanana. Ilo,
ilo, ilo.
Tumezama kabisa.
Ilo, ilo. Tumezama kabisa. Ilo, ilo. Tumezama kabisa. Ilo,
baby, you drive me crazy. Give me two, I give you two. For anything I'm ready. Sounds amazing. You have my baby. Come here, look at you. See how we make change. When you made it bamba, we moja ya kona. You gonna kill me slowly. Sina aja ya kudanga. Mapenzi ya kitango. Na nipa na enjoy. Na kupandisha na ukuanzia leo. Kubana lo nipa kamala kwenye video. Bonge la toto, sio kimbeo. Ukinita naitika jana na leo my love. Atupangani kama fungu ya nyanya. Mimi na baby wangu tunapendana. Lil lover tuna mambo ya drama. Hadi tunaanza fanana. Ilo,
ilo, ilo. Tumezama kabisa. Ilo, ilo. Tumezama kabisa. Ilo, ilo. Tumezama kabisa. Ilo,
ilo.